femmes du Mali.
Tachugul Bengu, yo wattu mo yafana fe roɓe bangal hakkilo e bangal dun chaldi dun ko holiti dun ka en e leleede mali roɓe hebe na dulli tag massage mudun kambar dun be muyan deinaade do mudun rahmatullahi tugula yo sage femme to sesref commune 3 bamako kaddana ko haali yalla roɓe wonbe dido ala haaliji di anda ko hani huncinde hore
l'absence des règles
wayde tundi latto sababu hajme fu wala e lende e ciusata jati kabar mudun batten na wala ko be kebata hen guldo kulul sambi inta kuteji yogaje do sifa cialal mabbe do wata so yogabe mabbe na mila jati nyabbu bollo nangibe denno be kinoto be do tiafaje comme nen kay ndarata be do yimbe le yobe njaha dogotoro wadde analyse ngaji sabi batte wayde tunidi rafi cialal jokkan kabar mudum
ki peuf s'installer sur le col
toutes les femmes du Mali
ele ndedo yontere ko buli million goto e feccere woni ko nyalma balé jene robe nokku marantu magna région kay fanda oro kalisi o yo fabade be ele ima daraji mabbe di nyaw covid 19 wadi holle e mudu kany woni ko dum do humpita ele kawrutal kala libitati dental pelle commune o to tumdu ton hakke chapantaton robe timini nyande alal barnde sappo jetti le novembre hitane 2020 jande e famu balitati do ande kessede ngarbe hawrrembe e ruri cercleuji joy fanda goddo ngal do kawtal dun wonno beedande be famu do hakkeji mabbe e le kabaru cialal bengu kebi odon mi jo woni debbo Allah fi ay kan ONG AMSS dun tuminta yottrumede handi ONG yontere wara do yewtere wonde toutes les femmes du Mali.